utapotea. Nasema sitachezea, yani I don't care. Kila kami nitabakia tawabambia. Nakumbuka nilishikilia, mwisho wa siku nikajalia, na Yesu wangu Maria penzi ni bebe. Ona na 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 na, bora nigonge nisepe. Ona na 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 na, penzi ni bebe. Ona na 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 na, bora nigonge nisepe.
Najigogo, najigogo pea, penda kweli najigogo pea. Oh, najigogo, najigogo pea, kupenda kweli najigogo pea. Oh, najigogo, najigogo pea, kupenda kweli najigogo pea. Oh, sisho boki na zile kopi kopi, ununua mikosi kwa hela. No 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 no, bora ta chili sosi, changa mushe musosi, nijivue mikosi bachela. Mapenzi ni bazoka, natema ni kichoka. Sina imani na lavu kabisa. Mungi ata gorofa, mungi ata mapesa, bado moyoni hakweki kabisa. Penzi ni debe.
Mapenzi makirikirie yalinifanya kutwa nilie, mahaba nusu ni uwe.